Kafiga kananita, nasikia raha kukashika. Usishoboke na mataita, wanatamani tu wanapita. Mina kuita mrembo, mwenye vyengu vigezo. Tushashinda vikwazo, usijali skendo, paparazi wapotu. Kupendana siyo maku. Shiko Misiri, I call her pretty girl. She call me sweetie. We gon' run this city. We gon' run this city. We gon' run this city.
Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunywea. Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunywea.
Wote sina bari nao. Ushani kaba kalobaya mbao. Oh, my eyes on you. Naringia changu wana chao. Tudumishe pendo, tusiwe kuku na kunguru. Tutimize lengo. Penzi, tulitia shedo. Lisiwe kevu kama nkuhu. Watukute tuko juu. Shiko Misiri, I call her pretty girl. She call me sweetie. We gon' run this city. We gon' run this city. We gon' run this city.
Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunywea. Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunywea. Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunywea. Nimesha kunuia. Kawain, nimesha kunywea.
Shiko Misiri, I call her.